waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
musallifnimada ama waxa bankarbsiga loo yaqaano ama in qofku dhaqaale ahaan kaco waxay u keentaa ceeb dhaqaale, laakiin waxay noqon kartaa tallaabada ugu fiican ee cadaadiska dhaqaale qofku isaga qaadi karo. hase yeeshee, haddii aad gasho xaalad aadan maarayn karin deymaha lagugu leeyahay, waa inaad ka fakarto inaad musallifnimo gasho ama waxa loo yaqaano bankarabsi. inaad raadsato talooyinka xirfadleyda, waxaad ku xaqiijin kartaa in musallifnimadu tahay dariiqa ugu fiican, waana inaad fahanto cawaaqibka ka dhalan kara. bankarabsi ama musallifnimo la galo waa nidaam kaa caawinaya inaad dib ula soo noqoto maamulidda dhaqaalahaaga marka lagaa sii daayo dhammaan deymihii lagugu lahaa oo lagu ogolaado inaad dib wax walba u soo bilowdo. adaa iskaa u doonan kara musallifnimada oo dalban kara ama waxaa kugu xukumi kara maxkamad haddii ay dadkii ama shirkadihii deymaha kugu lahaa sidaas maxkamadda ka codsadaan. waxaa dhici karta inay noqoto tallaabo fiican oo qarin karta ama ka xoog badisa ceebta la xiriirta inuu qofku musallaf noqdo. si kastaba ha ahaatee, musallifnimada waxaa ka dhasha cawaaqib adag, marka waa lagama maarmaan inaad ka fakarto dariiqyo kale sida ku qoran xeerka musallifnimada, sida ay ku talinayso Sarah Meginson oo qabiir ku ah dhanka lacagaha kana tirsan hay-adda Finder. dariiqa koowaad waa heshiis deymeed ayay leedahay.
A debt agreement usually lasts around 3 to 5 years, and that's where you agree to pay a percentage.
heshiis deymeedku inta badan wuxuu socdaa 3 ilaa 5 sano, waana marka aad ogolaato inaad boqolkiiba in bixiso deynta adoo maraya qof maamula ah oo u dhexeeya adiga iyo dadka deymaha kugule. qofkaasi adigu kugu matalayaa marka dadka deymaha aad ka qabto lala hadlayo. waxaa dhici karta inay ku guulaystaan in deynta lagaa yareeyo marka aad heshiiska dibu bixinta gasho oo 5 sano ah matalan. waxaa la socda heshiiskan shuruudo: haddii heshiiskaas ay dadka kugula deymaha diidaanna kuma ay khasbana inay aqbalaan, ayay tiri. waa mid muhiim ah in laga fakaro heshiis deymeedka ka hor inta uusan qofku musallifnimo ama bankarabsi gelin, laakiin waxaad sidoo kale yeeli kartaa oo keliya haddii aad deynta qaarkeed iska bixin karto. laakiin waxaad sidaas yeeli kartaa oo keliya haddii aad deynta qaarkeed iska bixin karto. dariiqa labaad waa heshiis musallifnimo qofeed oo loo soo gaabiyo PIA. waa heshiis sharciyan kugu qasbaya inaad fuliso adiga iyo deynbixiyaashaba.
It means you're negotiating with them to get a flexible repayment plan to settle your debts without actually becoming bankrupt.
tan macnaheedu waa inaad wada hadal la gasho si aad ku hesho qorshe dububixinta deynta adigoo aan musallif noqonayn ama musallifnimo gelayn. caadiyan tan waxaa ku lug leh oo qayb ka ah qof wakiila ama tarasti oo loo magacaabo hawshan, iyaga ayaana la wareegaya nidaamka, waxayna idinka caawinayaan ka shaqaynta inta dibubixinta deyntu noqonayso. inta badanna deynbixintu waxay socotaa 3 ilaa 5 sano. musallifnimada qofku galo ama bankarabsiga way ka duwan tahay heshiiskan PIA-ga loo soo gaabiyo, sababtoo ah PIA-ga aqlabiyadda deynta way kaa dhammaanaysaa oo waa lagaa sii deynayaa. hase yeeshee, cawaaqibkeeda ayaa ka culus. sidaas daraaddeed, waxaa lagama maarmaana inaad talo ka raadsato la taliyaasha dhanka dhaqaalaha ka hor inta aadan go'aan qaadan. nambarka qaran ee deynta ayay dadku wici karaan Isniinta ilaa Jimcaha. nambarkaasna waa 1-800-777-777. maciishadda nolosha oo aad u adkaatay ayaa dad badan taabatay, marka keligaa ma tihid, ayay leedahay Miss Meginson.
they're a fantastic first step because they provide a lot of resources and information and experienced financial counselors for free who can go through your situation.
Waa talaabada koowaad oo aad ku ugu fiican aad qaadi karto, sababtoo ah markaad wacdo lambarkaas waxay ku siinayaan macluumaad badan. Waxaa jooga la taliyaal dhaqaale oo khibrad leh oo lacag la'aan kugu caawinaya, iyagoo xaaladaada fiirinaya, si faahfaahsanna kuugu sharaxaya dhammaan dariiqyada kuu bannaan. Waa adeeg gebi ahaanba madax bannaan oo aan faa'iido doon ahayn, sirtaadana kuu xafidaya oo aan cid kale la wadaagayn. Aad baana dadka ugula talinayaa inay ka faa'iidaystaan, ayay tiri. Marka aad musallifnimo isqorto, hay-adda Australian Financial Security Authority oo afsa loo soo gaabiyo ayaa maaraynaysa nidaamka. Claire Corrigan oo ka tirsan ayaa sharaxaysa.
First, they need to gather all their financial information and then complete a bankruptcy form online via the AFSA website.
Marka u horeeya, waa inaad dhammaan macluumaadkaaga maaliyadeed soo aruursato, kadibna buuxiso foomka musallifnimada oo laga helo website-ka AFSA. AFSA ayaa kadib qiimeynaysa arjigaaga. Haddii marka la aqbalo oo lagu dhawaaqo inaad tahay musallif, wixii markaas ka dambeeya waxaa qofka la siinayaa difaac, oo waxaa laga difaacayaa dadka qaansheegadayaasha ah ama deymaha kugu leh. Waxaana loo ogolaanayaa qofka musallifka inuu dhaqaale ahaan dib u soo kabto. Kadibna waxaa lagu qabanayaa wakiil musallif ama bankruptcy trustee ama adaaba mid magacaaban kara. Doorka wakiilkuna waa inuu hubiyo in dhammaan danaha qaybaha kala duwan oo ay ku jiraan dayn bixiyaashu si cadaalada loo matalo. Wakiilku wuxuu sidoo kale qiimeynayaa dhaqaalaha qofka musallafka noqday, wuxuu gadayaa hantidiisa si deymaha loo bixiyo, wuxuu sidoo kale baarayaa habdhaqanka maaliyadeed ee dayn bixiyaasha, sida ay sheegayso Miss Corrigan.
We also provide information to the bankrupt individual to help.
Waxaan sidoo kale macluumaad siinaa qofka musallafay, oo waxaanu ka caawinaa mas'uuliyadda saaran, xaqa uu leeyahay, iyo shuruudaha ku hareersan musallifnimada. Shuruudaha musallifnimadu waxay socdaan 3 sano iyo 1 maalin, laakiin ha iloobin in cawaaqibkeedu socdo sannado badan. Magacaaga waxaa lagu darayaa la gelinayaa liiska dadka musallifka galay ee qaran. Tanina waxay saameynaysaa sumcaddaada deyn qaadasho iyo awoodda aad u leedahay inaad deyn soo qaadato xataa kadib markii xilligii musallifnimadu uu dhammaado. Waxaa xataa ay saameynaysaa, ayaa la yiri, xorriyadahaaga qaarkeed. Inta aad waqtiga musallifnimada ku jirto, waa dembi inaad dalka dibaddiisa u dhoofto adiga oo aan lagu siin fasax, sida Matthew oo ganacsade yar ah uu leeyahay.
My main concern when I was first declared bankrupt was the ability to visit my daughter. She lives in the Philippines with her mother. When you're declared bankrupt, you know
that ugu weyn ee aan qabay markii ugu horeysay oo aan musallifay waxay ahayd awoodda aan u leeyahay inaan gabadha aan dhalay booqdo. Waxay hooyadeed kula nooshahay dalka Philippines. Markaas aan musallif noqday, awood uma lahayn inaan si xor ah dibadda ugu safro markaan rabo. Marka hore waa inaad ogolaansho ka heshaa wakiilka musallifnimada si aad dibadda ugu dhoofto. Inta badan musallifnimadu ma saamaysa awoodda aad u leedahay inaad shaqaysato. Runtiina shaqa bixiyuhu umaba baahna inuu ogaado inaad musallif gashay. Hase yeeshee, haddii aad ka shaqaysid hay-adaha qaar sida inaad xisaabiye tahay ama qareen, waa inaad la xiriirto hay-adaha ama ururka ay khusayso si aad ugala tashato shuruudaha ku hareereysan shaqasiintaada. Ma maamuli kartid shirkad adoo aan helin ogolaansho maxkamad, ama ma qaban kartid xil dowladeed ama mid dadweyne. Sida Matthew uu ogaadeyna, intuu musallifka ahaa, waxaad wajahaysaa, ayuu leeyahay, xanibaado haddii aad ganacsi leedahay ama ganacsi adugu aad leedahay aad haysato maamusho.
I was a sole trader at the time of the bankruptcy, and this had a number of effects on the business. Firstly, I was unable to obtain public liability insurance.
Waxaan ahaa qof keligii ganacsada ah markaan musallifka galay. Saameyn dhowra ayayna ganacsiga ku yeelatay. Tan koowaad, waxaan awood u waayay inaan helo caymiska dadweynaha ama waxa loo yaqaano liability insurance oo ah mid haddii ganacsigaaga gudihiisa qof wax ku gaaro markaasi caawin kara. Waxaan awoodi kari waayay, ayuu yiri, inaan furto akoon deymeed aan wax uga soo gato ganacsiyada aan wax ka soo qaato. Wax walba waxay noqotay inaan lacag caddaana si horumarisa ugu sii bixiyo. Inaad dayn hesho way adkaatay, ayuu yiri. Hay-adaha haya liiska dayn bixinta waxay haynayaan taariikhdaada musallifnimo muddo 5 sano ah laga bilaabo markaad noqotay musallifka ama 2 sano kadib markay dhammaatay waqtigii musallifnimadu. Markaad waxaas oo dhan fiiriso, haddaba musallifnimadu ma kaa qaadaysaa ama ma kaa dhammaynaysaa dhammaan daymihii oo dhan? Jawaabtu waa maya. Daynta waxaa lagu wareejinayaa wakiilka. Markaas waxaa lagaa sii daynayaa dhammaan daymaha aan hanti damaanad looga dhigin sida credit kaarada oo kale. Wakiilka waa in loo sheego oo lala socodsiiyo isbeddel kasta oo ku dhaca duruufaha noloshaada sida dakhliga ku soo gala. Sarah Magnuson ayaa sheegtay inay dhici karto in wakiilku iibiyo qaar ka mid ah hantidaada si uu u siiyo lacagtaasi ka soo baxda qaansheegadayaasha ama deyn bixiyaashii.
So usually you're allowed to keep things like ordinary household goods, tools that you need to earn an income, a vehicle up to a set amount.
Caadiyan waxaa lagu ogol yahay inaad haysato alaabta guryaha ee caadiga, qalabka aad ugu baahan tahay in dakhli ku soo galo, matalan gaari qiime caadiya leh. Laakiin wakiilku wuxuu iibin karaa dhammaan hantida kale oo uu ku jiro gurigaad ku nooshahay. Waa inaad wax walba run ka sheegto, sababtoo ah cawaaqib xun ayuu leeyahay haddii aad isku daydo inaad qayaanto been u sheegto wakiilka. Claire Corrigan ayaa hoosta ka xariiqaysa muhiimadda ay leedahay inaadan eegin oo keliya ceebta ka dhalata musallifnimada ee aad eegto culayska sharciyan kaa dhacaya. Fariinteeda ugu weyna waa inaadan keliga arrintan ku ahayn ee ay dad badan ku dhacdo.
Importantly, more often than not, the people that are looking to file for bankruptcy are doing so through...
Waxa ugu muhiimsan waa in inta badan dadka musallafka noqda aysan dhibaatadu ka dhalan qalad ay galeen ee waxaa keenay xaalad dhaqaale oo soo wajahday oo inta badan lagaba yaabo in xoogag dibadda ay sababeen. Marka waxaan aaminsanahay in loo arko musallifnimada tallaabo geesinimo ah oo loo qaaday mustaqbal maaliyadeed oo cusub, gaar ahaan marka aad tala weydiisato xirfadleyda fahmaya inaysan ahayn oo keliya tallaabo sharciyeed ee sidoo kale ay tahay safar dareen.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook ee SBS Somali.